Aaron. Hello, Chuck. Mike.
Lala Bialish. Bialish. Chat.
Liwef. Kabilo kabe pambari. Ikapa senka vikeko na boundary. Ato the guys are the same ubalanjesha. Kuskali sakutene kakofia pari. Weka shibusuma, chile kubepa. Negu kusoku, teneyo taipa. Icho sambali kutovela pomtima. Zona fionsa pandela dabu kubafe. Fiali muna shala la view tutaifuma. Zona paba umetari sala poku bafe. Matu mtima nijipele shoku menlega. Make sure wane fila mboga futika. Weli what's up, na la vyalishi. Dina ring, ring of finger, ne kufualika.
Matu mtima nijipele shoku. Make sure when they feel I'm gonna go nigga.
Kashitefo kafwa fileba, tukashiteko na pakutiveba. Uwinga, kakupelechi, kakupelefi. Baume batishin katabebefi. Hey. Wila mpala kanyabu ila mbika. Baba umebo shaishiba nekwa. Fyakuchole kana anytime wasted.
Try new katumi na desekwa.
Some 8 bass. Stream, download, and share.